Wonderboy.
Izinyoni zezulu zimhlophe qwa, izibhakabhaka nazo zikanyapa. Awubheka ma ayemhlophe qwa, engabe ngizaza na ngibe ngowami. Ubukela namhlanje wena, wena usungowami. Ngale ndandazo wena, wena usungowami. Ukela namhlanje wena, wena usungowami. Ngale ndandazo wena, wena usungowami. I can't believe kwavele kwathangile. Just imagine mina sengifake ring. It was my dream to see you stay with me. Awuyemfundisi, awusheshe usihlangani. Namhlanje wena, wena usungowami. Ngale ndandazo wena, wena usungowami. Sukela namhlanje wena, wena usungowami. Ngale ndandazo wena, wena usungowami. Ladies first, let's hear what you say. To your man, kabi amthathe zomane. Ladies first, let's hear what you say. With your man, gabi amthathe zomane. When usungowami, ngale ndandazo wena. When usungowami, sukela namhlanje wena. When usungowami, ngale ndandazo wena. When usungowami.